음이 오
Sasa
nimeshinda kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, amenijaza mapenzi. Unachonipa sahii pia unipeleta, usije ukaniweka. Wacha nionje sahii, wacha nionje tena. Hizi ni dawa za kulevya. Yeah. Wakuzi amepata master. Nobody put it down like you, yeah, yeah. Yes, kuba kwa kitanda. The way you put it down, I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Every word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, amenijaza mapenzi.
Wengi, tusilazimishe, tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, don't force it, don't force it.
Yo, Lucy, hizo ni nini ni nasikia? Etu kuna maboy wanajaribu kukukatia. Na pia, kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, is there another man in your life? Ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe man. Lucy ya alongolobo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matuku wite chongo. Ustana muremu na nichanganya ubongo. Sugar,
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, tusilazimishe, tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi,
nitapenda milele. I will love you left and right and feed your appetite. Nikushike through the night as we watching the starlight. Kuna wengi wana die. Hili penzi silifai. Ila wame nipenda right. So I say she loves me, she loves me. She loves me, she loves me. She's my lover, lover, she's my lover, lover. 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 Ananipenda sana.
You don't need to say, because I can feel it. Ni wewe peke. Sijamona mwingine. I will love you left and right. Keep you in my sight. Penzi, hold me tight till the morning rise. Nikiwa nawe na furahi. Wengine si wadai. Penzi lako limeniwai. So I say she loves me, she loves me. Ananipenda sana. She loves me, she loves me. Ananipenda sana. She's my lover, lover. She's my lover, lover. She's my lover, lover. She's my lover, lover. Ooh, she's my lover, lover. She's my lover, lover. She's my lover, lover. She's my lover, lover. Ananipenda sana.
She's my lover. lover, she's my lover. She no want no Casanova, and I know she's coming over. Don't you know her, don't you know her? She's my lover, she's my lover. She no want no Casanova, and I know she's coming over. Don't you know her, don't you know her? She's my lover, she's my lover. She no want no Casanova, and I know she's coming over.
Fazendo uma pensa da ti.
Ali é quando aí ele vai. O alau se joga. Me cubalo livre. O aconi meloa. E da nini tele. A nica de somia.
Benzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. Toto tukiwa lea. And we grow old together. Baby, that's my prayer. Cause you make my heart go You make my heart go You make my heart go You make my heart go
Shima yako kuna wakuiva Sito chikiti chako mwingine akaka Vile nakupenda kama nimekuza You make my heart go pa, pa, pa Sema otaka kuenda wapi, weekendi Take my time, take my money, spend it, spend it Haya sio my pains, this is crazy, crazy Mana paka nazidisha change, change, eh Tazama juu ya anga, mapenzi ya metana Yangwani na mchanga, gizani naona mwanga Panga pangu wa panga, wakosi na ujanja Wakosi na ujanja
You make my heart go
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda Siva taku pamba pamba, nikiwe na wina tamba Kani moyo kama unapasuka Moyo unapasuka
You make my heart go You make my heart go
Kani moyo kama unapasuka
Don't play a group we know mati ya chini Tena niye kweraga songa nisugulia Toa kenya kuhanyu okera mamu wanyu Tetua semaniria hado kanitha inye Atetua semaniria hado prayer grupu inye
Tena na tena na kila mahali kumewaka tumavela Na mapinchi wamesha chafua meza na gile nataka ni kukatika na we Katika tena na tena Oh nisame What I'm about to do ni kuplay kitu Nisame It's a vibe, it's a vibe, it's a vibe
It's a vibe, it's a vibe, it's a party each and every time session
Oh, turn around
Come on, Savara na kenches muya Waluya bahana kubatuya Wale wabaya pia we unatambua Watanya yo step biga hatua Kama ujui basi leo
Utajua, cheza na radaka Umekibebana, uslete no maka Zime kushikana, bonga na roda Bale kwa kona
Toto kiboko pia wewe unaona
Anarozungusha kiuno utakoma
Miza selekta usikatisie
Koma
It's a vibe
It's a vibe, it's a party Each and every time session
Turn around,
turn around back it up I wanna see you in rotation
I wanna see you in rotation
Saidi ya nisikitisha Eti nimekuwa chuma cha kafuro Ipo juu ya mawe Jiko ni kwangu kaingia mdudu gani Mara kwenye kikombe mara sani Ona katibu wa maji kisimani Uenda si ufungu langu nimekosea kuchagua Nimezidisha chenchi kimeota nyasi Nilipita dirisha nafasi kuigombania Kumbe basi nimeja na mlango Ayo ni mboni yangu
Kiza kinene
Kibatari utambi umetumbukia
Kiza kinene
Ya ila khirira yangu
Kiza kinene
Imepeke chonguzo nilio egeme
I've been trying not to test you Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi Hopu kosawa Madale And I've been trying not to miss you Ila unapoenda buto yangu maumivu We yangu dawa oh, oh, oh.
Chumba ni kwangu kaingia kunguni gani Mara kwenye kitanda mara kwa shati Hai, haya ni maruani Yanafanya na kosa amani Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua Tusha zamisha meli ya meisha Nitaambia nini waingo muhana tirena Na ma feelings ingawa sijiwe
Ayawoni macho yangu
Kiza kinene
Koropo yutu
dhambi umetumbukia.
Kisa kinene,
oh, yalla Khidira yangu.
Kisa kinene,
it's never gonna be the same, no, 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 no.
Kisa kinene,
oh.
Kuna a lot of fire on the floor when this how we turn up. Giza mwa, sauti ya kinanda. Ongeza bro, kama kuna shida semu kanjwe mado. Wale mablay na afi, uletaga. Ukana kashida we semu sipigwe kao. Sinishukishe katepo utapigwa mablo. Zikishika kabraza usichome ukijifanya bro. Usijidai we ni deadly ukazidi ukalala kwa cho.
Finya 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 player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena. DJ tafadhali finya player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena.
Tunaifanya tena.
Niweze kukromo. Ninanja ya kungana. Ninatama ya kufika fangyo na ngangana. Naroga na flow tamu utataka tena. Nirudie isipete faster. Nasaka mado na piga masho. Jaja amenipa favor. Wanajua na nindie master. Rasta si gangsta na pasha na washa. Shikisha tamasha tavusha mipaka. Tandika mikeka chunga teleza. Jaribu eleza hakuna kucheza na kupembeleza. Tuna wajibu wa kutekeleza. Taratibu kusema kutenda. Chakula kibao ni shida kumeza. Ni tena na tena.
We bring the fire say yeah yeah yeah. Kaina kubamba say yeah yeah yeah. Red a cappella say yeah yeah yeah.
What? What?
We bring the fire say yeah yeah yeah. Kaina kubamba say yeah yeah yeah. Red a cappella say yeah yeah yeah.
What?
What?
Yeah yeah yeah.
She say she don't want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now me sit again in the church. Before ni talk, just give me a reason, yeah. So tell me what a man got to do to be next to you, yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you, yeah. Stack you in the, watch how I send me, na kufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, ni talipandeke. Stack you wende, waseme na kufana wewe. And I cannot deny, where that you fly, talipandeke.
Man, I got your tongue right time.
Usipime mwana.
I got your tongue right time.
Oh yeah,
man, I got your tongue right time.
Usipime mwana.
I got your tongue right time.
Oh yeah,
man, I got your tongue right time.
Usipime mwana.
I got your tongue right time.
Oh yeah,
man, I got your tongue right time.
Usipime mwana.
I got your tongue right time.
Man, usipime mwana. Oh yeah, man, usipime mwana.
Your body shape like an hourglass. Mtoto tam like a mananas. Making nae boy want to bad bananas. Waza iso nananga.
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah.
Oh, tell me what a man got to do to hold on to you.
Stack you in the, watch how I say me, na kufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, nitalipandeke. Stack you in the, waseme na kufana wewe. And I cannot deny,
wanya kwenye mchizo isoko.
Oh yeah, binyuka binyuka basi
isoko.
Yeah, 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 fanya kama unacheza
isoko.
Binyuka binyuka basi
isoko.
Yeah, 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 yeah.
Binyuka binyuka
isoko seka kipela. Maria ni kuwa
nionyeshe makeke, ninataka hiyo dede. Popote ni kukamata, kwa ulimi pake mata. Ninataka leo ujibambi, wesonga ni kupakata. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inogoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe misuka nyongeze my pressure. Baby do me coconut ye,
sokoto.
Ikune kama nazi ye,
sokoto.
Ikaze kama nazi ye,
sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconut ye,
sokoto.
Ikune kama nazi ye,
sokoto.
Ikaze kama nazi ye,
sokoto, 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 sokoto.
Yemi kama teka, oh baby, baby. Baby kakarate, baby, baby. Lali, baby, 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 baby.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakuumba. Unateketea vile kolit lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi anavo likidi likidi. Kana komba naifanya kana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sayi ni tibi tibi tibi.
Toto kiboko. Kiboko. Uyu mtoto kiboko. Kiboko. Yani kiboko. Sijamuona kama ye ye ye. 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 Yani kiboko. Itadunga suti na tai. Nimfate nimnongoneze.
Pole pole.
Mwambie yendo na dai. Ananipa mima wenge.
Yendo shule.
Toto laki nine. Robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwane sopari. Hakinipa sika tai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri. Mtoto high class. Mele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Mele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Toto kiboko. Kiboko. Uyu mtoto kiboko. Kiboko. Yani kiboko. Sijamuona kama ye ye ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye ye ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye ye ye. Yani kiboko.
Sijamuona kama ye ye ye.
Are you ready?
Nine nine.
Are you ready?
Nine nine.
Nikuje.
Hapana.
Nikuje.
Hapana.
Tunasonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako ni mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tunai switch back to factory setting. Na mindio takwa hizi factory zenyu. Na waka casta so my shot is when you. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. chapati kalia mini kicheza na ndengu Onyesha yombegu we. Misi kitabu, siezi someka Sipigi kabu, siezi chomeka Barbado naisondeka mpaka che Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe Pack up the place kama mende kwa giza Bless all of y'all ni kona mkono mjiz Nice pretty face with a bummy and figure Leon kuisondeka kama mpira la liga
Tunasafisha mitambo, yeah. tukizipeleka worldwide Hey, and I boy fanya mambo Yeah we pray for your long life Fix it tonight boy oh, Wasani mpaka lini kukaliwa chini Our whole lives I'm not Roundi hii tumekamu kuwa komesha Roundi this tumekamu kuwa somesha Tunasondeka Tunasondeka hey, Domo domo mpaka lini Usibishane na nyanya yao Naboesha Tukisondeka Tunasondeka Tunasondeka, tunasafisha mitambo Tunasondeka, tunasondeka Nai, mpaka ngambo Tunasondeka, tunasondeka
Sawa, bless them, Kingston
Tunasondeka, na, tunasondeka
Deep, deep, you got the keys to my Jeep Sana mrembo hii ni stick shift ignition baby full speed Skid Accelerator Speedometer Kuserereka Speedometer Accelerator Speedometer Kuserereka Speedometer
Busy blazy blazy hey. Unajiduna uko hungry Chali mdogo na uko thirsty Ukisleki nda kuroga you be my honey You say you want me oh you're so funny Cause I've heard it all before I've heard it all before Baby this, baby that
Beep you got the keys to my Jeep Usistuke sana mrembo hii ni stick shift Ignition baby full speed Skid Accelerator Speedometer Kuserereka Speedometer Accelerator Speedometer Kuserereka Speedometer
Kakuku ni ndege Basi samaki ni meli Kangoma ni genge Kwa mikrofoni mini mkali Utanipata na my boys nikikata maji Kwa dunda sipendi vita tona watiaji Nikiserereka Napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto
you got the keys to my Jeep Usistuke sana mrembo hii ni stick shift Ignition baby full speed Skid That's it
Respect to the maximum
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kao juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kao juu utajua
Yo, calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi siria Chumwa narudi bila chupi osindila ya Whisky Hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Nianike hii mattress kama wiki
Ban Ibra city shash Chin Mali end around Kitu safi toka south Rasta man water guan D Na wadigida waroro wakitikita
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kao juu utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kao juu utajua
Naiwake 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 Naiwake
Sina presha kani manzi ya mebeba Kani miti itabidi ni mesare ketepa Sina presha kani manzi na kemba Nina chuma ineze lala leo mpaka disemba Attitude kama mode wa Kenya Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Dunda leo imeni bamba to Nikona dema na madia bato Amenito wa Kenya mo anaishika shika Ameraru wambaka shati ya manza kunilamba Ashadai acha Acha kuacha
Naiwake 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 Naiwake
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau chui
kachua
Mimi kani beat na ua
Nikona dudu toa kutu
kinyao nyao. Wow wow, kusema kweli ni membao mbao. Pao pao, kaa kuna die hao hao. Ai! Bombo msho kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school car inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Nikona kudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu
kutu. Bad man ting, hit man ting, hit man ting. Wa baby, skilo. Wa baby, wa skia. 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 Wa baby, suji baby. Dem yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dye, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai. Wa baby, skilo. Wa baby, waskia. 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 That girl, she a bad and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch to vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vuba tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Hey. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Kaka kuwaka mbo wa koko. Nikunusia tu manyoko nyoko. Walifunga duka salifika soko. Alipanda bei ya makokoto. Piro bottles na dime bottle. Kaka chore za paparazi. Uje kiwekewa kana diamondazi. Kupa kiwekewa kana dainanasi. Na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo. Usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai kudismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
So we
turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't you? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told you, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party.
Niko kutu na msupa seni pay ay. Ako soko na natani fike bay ay. Niko tu mashata na kutay ay. Chacha na kingora siwa kutay ay.
Digi digi madogo dhanya wadigida. Digi digi madogo dhanya wadigida. Digi digi madogo dhanya wadigida. Arufu kama shala ziki na isko mimina. Digi digi madogo dhanya wadigida. Digi digi madogo dhanya wadigida. Digi digi madogo dhanya wadigida. Arufu kama shala ziki na isko mimina.
Minani, kialti mindani. Zime shika, zime riet kejani. Midia ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na di area, tumepige kambi.
Inani, with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamore wakonda kasbana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida arufu kama shala ziki na isko mimina digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya wodigida digi digi madogodanya
kama ona rada mbeya beli sharien hapa niko sakata sakata kam sakata shika yoyo kama takamata kam sakata. She want a bad man look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana jua weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Wa ukuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry ata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pina kichingri kani ngale ata. Christopher kada ndani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Muhogo bigi mini mruyo. Miu piga kibantu. Tingalingaling. School bell ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na rieng. Tuma pini mejipini na makoro. Na kapenka na ninyonyambu. Ohoro wakwa, mwendo wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Hizo zakwa, chezi kufakwa. Ziko na rieng kushinda hata za mamakwa.
Diwa muranga na gidi ketobo. Godi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndapea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna zaponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademi kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyong peleke na ring. Mangoko wakifika basa peleke na ring.
Sama kiza ma kiza ma jeli wako wakichipa ma. Leo siku hata hita na Blakey 4-4 kama zima ma. Kunguru mana kutinga ma. Naikanyanga kama Timbaland. Leo linduru hata toa. Akio weave na ibomoa. A baby rudi salu. A baby rudi salu.
salu, baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Bidi uta rudi salu, a baby rudi salu. Asalu, a baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Ita bidi rudi salu. Yeah, check in my gang. My man, shugle wali dede. A dede, na mamoto excess. Na waroro ware. Na machupa expect. Jam ya komeza yangu express. Mawete tete. Matikitiki ema nyuma nono na manene. Manini nini, mawowo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tuzi kwende. Mbio mbio chapa tepe. Na towa tenje kuwasha kamenje. Sema nguashe. Sema iza ma, ma. Dem yako akijipa ma, ma. Leo siku wata itana. Awebe ifofo kama zima ma. Kunguruma na kutinga ma. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru wata toa. Akio weave na ibomoa. A baby Rudy salu, a salu, baby Rudy salu, a salu, baby Rudy salu, a salu, baby Rudy salu, baby Rudy salu.
Ole manga, amanga ngo sini. Ole manga, amanga ngo sini. Ole manga, amanga ngo sini. Mabwana zama baby zao sini. Ole manga, amanga ngo sini. Ole manga, amanga ngo sini. Ole manga.
Sina la baya, wacha kushanga. Na tuna haya na yu manga. Nkujwa jabu nkiri mshashanga. Nkona mbugi yangu nkute kwa mta. Tukteza kila siku vle inafa. Usingizi lisho jala na siku saba. Nguze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu juisi si wote ni wale.
Wale manga. Amanga ngo sini, wale manga. Amanga ngo sini, wale manga. Amanga ngo sini, mabwana zama bibi zao sini. Wale manga, amanga ngo sini, wale manga. Amanga ngo sini, wale manga. Amanga ngo sini, mabwana zama bibi zao.
Nanda imekazwa inushigishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu juan komasi. Nakemba wambushi konjeri na masi. Izo shimo zote mina magi. Nakata best William loso na kesi. Choboa kasongesho. Biki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Sini wale manga. Amanga ngo sini. Wale manga. Amanga ngo sini. Wale manga. Amanga ngo sini. Wana zama kibiza.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Madibala nazi nyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mba keto etoto. Pigwa finger na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock tana piga koto. San pigwa ralock kupaka na joto.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kanyimlena inabidi ya weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndai kulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mna shada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani?
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana.
Get a silly cause, I'm super si stress. Come on, ready, Gija, bass, you repair. Naturally, diva, last money spent. Ajagani Mita, Mr. Bagain. Game, bassi pale, Instagram, bay. Bena benda sign is on my Pale, Instagram, bay. Bena benda sign is on my Yani pale, Instagram, bay. Bena benda sign is on my Yani pale, Instagram, bay. Bena benda sign is on my
Na mukia niko insta Super na kusuka nuna dinda Ringa vile diva na tatisha Twitter pana dhani ndalalisha Chuma ona uyu Ako dance floor amebeba Ona uyu Ako japa na mavela Ona uyu Yunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Na sioli cause I'm super si stress Kama rene kisha basi unipe Na chueli diva last money spend Hata gani mita Mr. Bagain Yeah na sioli cause I'm super si stress Kama rene kisha basi unipe Na chueli diva last money spend Hata gani mita Mr. Bagain Game basi pale Instagram be Bena penda sa Sign is on my Pale Instagram babe Better bend the sign is on my Yanni Pale Instagram babe Better bend the sign is on my Yanni Pale Instagram babe Better bend the sign is on my
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Ringi na niagoro alafu kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondogo chongo La mimboko mbaka usoko Dema kiwa kampwa na stone proper Alafu kiwa batwa na dondosa Pale downtown na na dondosa pale down kudondosa
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figure fire yani dangerous miudai 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 miupenda napenda Fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda
Niko kigali yo shamba nda chuna mboka Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayengu na rienda Zituna kama chengu kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka takula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
broma Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda napenda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda Figure fire yani dangerous miudai miudai Miupenda napenda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda
Kwa mbulu luku washa kindukulu Kam tukijani ni kupige mapipopo Pale Instagram kachachisha na kimboto Venyo na watesa minapenda mangoko mangoto malokol Siko kwa mbosho horosho madiva zimebundi na nikuru Kulamba mururu fika ndona jia kote Vurugu kukaba kwa kila maulu
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda Figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda Fanya na fukua fecha miudai miudai miupenda napenda
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda Koriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na vimbo Nikiwa ombitho Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo Wakerido da Wakerido Wakerido da Wakerido
Niki kush kush Mary Jane Venye kina bom bom dani ya bint Siwezi waka kwanza bila gang Na tuki waka basi kende change Jicho nyanya na bando tuazifunga C420 na deli zimerunda Mindo pedi na uza halirunda Zile konki mateke ni ya punda
Njuanga njuanga kona kona ntole Apa chezea tona tona dole Shika kongi ndo uchorea kothengole Ita totondo akujie singo donye Kana shada akujie njo kingoe Nimpe rungu adia chachishe nandore Masauti zako kwa bedi kwanza ukinipepeta Nikurugia turi vile mirugia githinga Nikio ya muna uliza
Nyeenya, nyeenya
Ay, ay
Wakerido wanda woni ita nikiwa ombitho Koko koriko wanda ntakupata nikiwa na vimbo Nikiwa ombitho Muta tenderu
wanakatia bibi
kosi ya uradi nipate nimechill na kabinti form ni mingi hadi anashangana sisi kila siku ya wiki get tips na nikiget done blow it all on the whiskey jack DJ me na blame it on the henny we started out slow nilikuwa jam levy ish too crazy kukumbuka siwezi nilijigeto mjuu ya bed nimeplex simasoni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na mataska mapile zime nice mara kwanza ya pile zime nice simasoni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na mataska mapile zime nice mara kwanza ya pile zime nice zime nice zangu zime nice zime nice zime nice zangu zime nice zime nice zime nice zangu zime nice zime nice zime nice zangu zime nice
nipe beat nipe micro tasi kalamu huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu juu nateka mali kama Boko Haram na ikijipa basi nitawandalia karam bash mara that that tunakuja chap chap tunakuja na gold tipaka tap tap ati shorty wants to take a snap asha tu atop asha nikalia lap
sima soni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na mataska mapile zime nice mara ya kwanza ya pile zime nice sima soni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na mataska mapile zime nice mara ya kwanza ya pile zime nice zime nice zangu zime nice zime nice zime nice zangu zime nice
nasifute mpwana najua kuchanga akitwa boy shot ana mbao rauka juu custom za kachacha nikuperi baka kama gera gefao pau kwa el bakawa ai pau kwa el bakawa ai au madem wasimame ama wainame
ah we wainame
au mangeu sosimame ama wainame
ah we wainame
na basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
Sanduko ni kimbitwa sikingale Masiva na jitambuwa kwa ordinare Kiumba ngama kushota mamboko Nakangoko nakasesa kama koko Ndiaje ni chambe wa makale Suuna juwa minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Jake ndena anawasha tukingale Nadai bong e-form nisha sare
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu
Tau
Nasifu dem wana najua kutwang Aki twerk boy shell anambao Rauka juu custom za kachacha Nikuperi baka kama gera gefao Pau kwa e Pau kwa e Weka madem au madem kwa sulanda Ama usha undo six ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani queen bee machine
Queen bee machine
Kakona queen bee machine Sema queen bee machine
Silea utatika ni ngoza wacha kwa koweka Mna kamisi nikithani rodi naro kusukia ni mtaro Misi fresha kwa mastingo nita kushika kilibaru Na ukianza eti kuwika nita kumwaga devan Kuguru mishe shimolo utadhani mcheza pan
Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani queen bee machine
Queen bee machine
Kako na queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
Kame beba steki piki nika queen bee machine
Legeza, legeza, mam, legeza kiuno ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje, pekeje
Wanabebo na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mino gaskuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Winga kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend ilazimo toe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabirka koblain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai. Gai, 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 gai. Legeza, legeza, legeza kiuno ni pekeje. Legeza, legeza, legeza steak ni pekeje.
Piga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Na shika jaba tudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sita, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole. Shalkido anaspin na mayeng.
Na mayeng.
Kanidem anaspin na mayeng.
Na mayeng.